shankysupplier.com.
Watoto wachanika, mzungu wa madawa. Tunagongeana sigara, tugongeane mademu. Hata kama umenuna utacheka.
Shanky Supplier.com.